I could not do what I'm doing here when there is no reason for it. Everything happens for reason. Everything happens for reason. Leswi a ndzi nga ta kota ku swi endla loko nga ri na xivangelo xa kona. Hinkwaswo swi humelela hi xivangelo. Hinkwaswo swi endleka hi xivangelo. Hinkwaswo swi humelela hi xivangelo. Hinkwaswo swi endleka hi xivangelo. Anything happens for reason. I'd you like to know if there is nothing to drink? I cannot get drunk without drinking something. I cannot dance without a song playing. Live reasonable to be highly regretted. Highly appreciated by others gives power. When you love deeply, it gives courage. Courage is resistance to fear, not absence of fear. Try to do something remarkable. Stop doing things that is forgettable. You must lose your fear of being wrong to live a creative life. You might only succeed if you desire succeeding. Do not let fear of losing be greater than excitement of winning. If you want to make a permanent change in life, I could not do what I'm doing here when there is no reason for it. Everything happens for reason. Everything happens for reason. Leswi a ndzi nga ta kota ku swi endla loko nga ri na xivangelo xa kona. Hinkwaswo swi humelela hi xivangelo. Hinkwaswo swi endleka hi xivangelo. Hinkwaswo swi humelela hi xivangelo. Hinkwaswo swi endleka hi xivangelo. If you want to reach your goals, consider them to be realizable. If you want to reach your goals, consider them as a believable. If you want to reach your goals, consider them to be attainable. If you want to reach your goals, consider them as achievable. U va leswi u anakanyaka ha swona nkarhi wo tala. Vutomi i ku ti endlela leswi u lavaka swona. Tindlela a ti endlekeli, u ti endlela hi wexe. Loko wo endla leswi a wu tolovele ku swi endla, u ta kuma leswi a wu swi kuma minkarhi hinkwayo. U nga humelela ntsena loko u navela ku humelela. Ku navela i gondzo ro sungula ro fikelela pakani. Ku cinca mianakanyo ya wena i gondzo ro sungula ro cinca vutomi bya wena. U tikomba u ri ni nkateko loko u tirha hi matimba. U fanele u tshika ku chava ku endla xihoxo leswaku u hanya vutomi lebyi nge ni xikongomelo. Xivangelo lexi endlaka leswaku u nga fikeleli tipakani ta wena hileswaku a wu ti teki ti ri leti tshembekaka, a wu ti teki ti ri leti fikelelaka. Hanya hi ndlela leyi twisisekaka. I could not do what I'm doing here when there is no reason for it. Everything happens for reason. Everything happens for reason. Leswi a ndzi nga ta kota ku swi endla loko u nga ri na xivangelo xa kona. Hinkwaswo swi humelela hi xivangelo. Hinkwaswo swi endleka hi xivangelo. Hinkwaswo swi humelela hi xivangelo. Hinkwaswo swi endleka hi xivangelo.